Alexis on the beat.
Things in your perfect. Oh my baby girl, you're perfect. Hadi miwa na shanga. Kwa penzi lako na shanga. Awengine baby past tense. Oh my baby, you're so perfect. Hadi watu wana shanga. Ona vile wana shangazwa. Ile kupenda tangu ni kujue jinae. Girl, you're sweet like a violin. Sema wapi baby, twende deny. Twende deny, baby me now.
Penzi langu ni la ukweli. Najo mwona wewe.